go kosha munye deriwega. Haha, so bama praise you like so. Umenifanya na tinga hit kama flow. Even though I'm a sinner, kujai ni ate tu.
Wanitaki ya mema.
Kila siku kama juma pili pili kiakili kiswahili kikamili. Bila siri nitawakilisha Christ nikiwasha light on night and day. And righteous, but najua nikiku praise na get your kind of favors.
Sound production.